Ekyuma kiri ne ekyuma kiri na matandiko ekyuma kyatuyambe n'omwami ekyuma kiri ne nsolobujaji ekyuma kyogeranga kijayo ekyuma kiri na matandiko kija kyuma munagirama kina kyuma ekyabami kina ekyuma ekyabakulu kitange kyazinyabakabami dobu kusoka kyosoka mukawambwa mukawambwa mbwa hise mukabaluti mukabaluti mbwa labye mukakamu mukakamu okuyita mukana mutwe mukana mutwe nayita mukababu mukababu yasoka mukamiriza mukamiriza okuyita mukamukuma mukamukuma okuyita mukabunjo mukabunjo nayita mukamiro mukamiro okuyita mukakweba nibyewuba kikina kyuma munakiraba kikina kyuma munake kyamula muti yekyamula kino kitalo yekyamula zekwana wabiri kalimbo nenyuma yekyenkubulire kyuma kinemye bakwata madulya njahi esejinwa kino kitalo omukulu kyakoze atendoka n'omazibwa amazina gazinye kyamula 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 kalusi 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 kayemba 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 kalundu 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 wo kalundu avuze gale kalundu ekyuma kyogeranga kijeyo nze nekyuma kyogeranga kijeyo kidda ekyuma kiri nensolo obujaji olaba kitange kyasolombya n'abakulu bannange era bajazinya bakabami nze nekyuma kyogeranga kijeyo ekyuma kyakubya baka bakulu kikina ekyuma ekyomwami waliwo ekyuma ekyalayisi kikina ekyuma ekyabakuli kikina ekyuma ekyahamu kaza ekyuma ekyalayisi kyaza ekyuma ekyabakuli kikina ekyuma kino kitalo wokikoze bago nomazibwa amazina gozinye kitange gwana babiri galimbo nenyuma gwao kino kitalo abange abafera bagino kizibu owange kyamula muti kyamula kyamula muti kyamula kyamula muti kyamula